Karen and Suspect. We are singing for you, God.
Siku zote my youth wanna pressure all over the world. Unataka hiyo leisure, nipe courage nayo pia strength ya kuweza kuwa tackle. Natoe kwenye wrong naleta kwenye right. Everyday tuna fight juma drugs ina kill. Kila mtu ame lost ajui hata dhamani yake kuishi. Devil aleta ubishi atia kizuizi hata kituone mwanga. Kaka njo ya kamni kusho the right path. Tunajua new you Christ, that's why niko vera na si shek kwa mahera. Hata mukini ya siu kami na siwa yendo vera.
Nikiachieve my vision, all on talisifu jina lako om.
Nikiachieve my mission, all on talisifu jina lako om.
Nikiachieve my vision, all on talisifu jina lako om.
Ukinifanya niwe wako, Mungu wangu takusifu siku zote.
Every day me na wonder, me na shindwa venye how who blunder. And that's why me who kneel down, na pray to the Almighty, na omba yake guidance. Nika repentance, God nipe chance, ni preach this gospel Kenya zima had interior. Jue wende superior, devil ni inferior. Na mi ni car warrior, devil usanipinga ukieka kizu izi. Itabidi nimeruka na ukieka fence wall mie nitaburuka. Injili itashika kila mtu ataokoka, eh, ataokoka. Yeah.
Nikiachieve my vision, all on talisifu jina lako om.
Nikiachieve my mission, all on talisifu jina lako om.
Nikiachieve my vision, all on talisifu jina lako om.
Ukinifanya niwe wako, Mungu wangu nitakusifu siku zote.
I'm on it, just get it, struggle on it. No matter what, whichever way, see you cry. Life so hard when say I can't. Had a guy with a short lifespan, so the only one gave us love. God saves, save the life. Ha!
You could believe if I told you I'm a hustler. It all started when I was just a weaver. Jesus Christ told me to come nearer. I got revival only through the Bible. So everybody come dance for him. Everybody come praise for him. Everybody, I say everybody. Yeah. Kairon. Suspect Zero. AKA. Eric. Bye.